I therefore declare Hichilema Hakainde S. to be President-elect of the Republic of Zambia. This is 16th day of August.
Bosele, one band, hey, hey. Bosele, for Bali, Bali, Bali ni Bali.
Bali ni Bali, Bali ni Bali, hey, Bali wawa to you.
Umwato wavunda,
Bali ni Bali, Bali wawa to you.
Tule ya poadi,
Bali ni Bali, Bali wawa to you.
Tule ya nanani,
Bali ni Bali, Bali wawa to you.
Wayu titwawina,
Tata neboku papa, wale sawa bakuru, itembero lyanje lyasukwa, era na bwene vitu vya lubana, halifuta mpashi ne kubano baba alesa, ati mwe balesa tuachu na pafula, tupeleni uwe nkabali, era na waku 7 sude, ukwa tene katina kaba alesa, kashimwe bo yali tembero ya mazambia zibonse, pakuti bali bwene buchusho bapitiremo, na mtoto ne mwese mwa mazambia nzi, bari chenji mwaleta, Lekeni no mabali, afikse fin tumubone. Tata machechi, eke bali, fikse ni fin toga tumose wabwene ko.
Bali ni bali,
Bali ni bali, bali wawa to you.
Umwato wavunda,
Bali ni bali, bali wawa to you.
Tule ya poadi,
Bali ni Bali, Bali wawa to you.
Tule ya nanani,
Bali ni Bali, Bali wawa to you.
Wayu titwawina,
Bali ni Bali, Bali wawa to you.
Sisima, Gejima, Benchima, Vazima, Kwa kontolula, wawa pangulula, wawa shungulusha, wawa sungulula, Mubi palakasa, wawa pomposha, bad, webali wawa
Chiva sosika,
kanchivalungusha, vavandusha, tuavanduka, ifo chalila, umbi halila,
is fainted again.
Bali ni bali,
Bali ni bali, bali wawa to you.
Umwato wavunda,
Bali ni Bali, Bali wawa to you.
Tule ya poadi,
Bali ni Bali, Bali wawa to you.
Tule ya nanani,
Bali ni Bali, Bali wawa to you.
Wayu titwawina,
Tata wabani na shirikisha yo ame choza ni wanu mwebo Ukwisa mkufumi ya bantumu mshabu wa fala o Mwe bantumu wa sese ya netu sangala le Wale mkatu wafuma mchipo we no mchitikisha No mungalwe Abantu wa mengita meshimina kwa tiyo jena la simu evo Anso wa dozi futi Abantu wa mipile mitume walu kumipente ni ukwe batiyo wa tribalismu Nomba kweba kweba shubu ne kwa mutima wenu mwebo Tukufuwa kweba bantu kweba tifia bufi Yero mwebo tamkwete pole kapa durula Yeri kabili mwebo mwebo kwete ne kubo kwa kupela Yonse chawe mula chita bridge wanu ne sina tugeza ne zi unity Yero kabili chino chalo mwebo chikuwa zina visioni mwebo Tamuli poko chini wabali ya bataba kwete po visioni Akano mbabali ya tueta kuchara cha mkakano uchi Kwa tini mose na vana wa Israeli
This is a victory, victory, victory.
Manuzaka tibwa.
Victory, victory, victory.
Copa
Shara. Victory, victory, victory.
Awalenda Munisha.
Victory, victory, victory.
Eastern Munibwa.
This is a victory, victory, victory.
Basolos Mujibye.
This is a victory, victory, victory.
Zwane.
So victory, victory, victory.
Southern Muliwuta.
Victory, victory, victory.
Wazambia Tibwa.
This is our victory, victory, victory.
Hey, hey.
This is our victory, victory, victory.
Let's go.
Bali ni Bali.
Hey, Bali ni Bali. Hey, Bali wa bantu yu.
Umwato wa bunda.
Bali ni Bali. Hey, Bali wa bantu yu.
Tule ya poa di.
Bali ni Bali. Hey, Bali wa bantu yu.
Tule ya nanani. Twawina,
Bali ni Bali, Bali wabantu to you.
Congratulations, Your Excellency, Malatama Mitangila Nibuevo, Mukafikrisha Osamala Mala Ilavan, Yellow Kabiriva Mitantari Shelly, Shikuta Kukarapano Pesambaya Kasuva Kumati, Stupu Katuva, Katuapa, Tatuani, a few more policies.